wenondinda kude phali kwesibaya izwa izwi lithi buyele khaya buya mntwana buya ubuyele khaya musukulibala